kuitariki ya chumini zuku kwezi ni mgumu chamanza muruti kurukuru ya hamijirja havinu mnye makuru Dieudonne Nsenga uzgui nga chuma hasani amuhanisha kufungini ya kilingini ya hazabu ya mafranga miliyo neshanu ito jumu chamanza ya teje seko gana niyo Nsenga wabura na gayi degende itafat kwa gafungwa mubdi hayamu hamijuku harimine vijaji kugaragara kuharimicha hachakuwe mumatege kukuwa munga kari humbiri na chumini chenda niche hachoku kwezi soni abashi ngumuri morusa nje wijihugu nicho chate ibushinja chaha kuzurira mubutumurgue gurugubushinja chaha rguandi tukurubuga nguwana nyambaga rgua twitter busobanura ko imambu rgua zuriye kunturu wakabi yaru kujira nguruchi kurugubu zurire rukosora makosa yuruchi kurukuru rgua hamijan ya nsengi chaha choku kwezi soni abashi ngumuri morusa nje wijihugu kandi nicho chaha charavanyo mumatege kumunga kari humbiri na chumini chenda mautunga gubushinja chaha busaburuchi koko haguma hibja habitatu niyo nsenga ya hamijwe ndete ni bihano iki cyaha busaba ko cyakurirwa ho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze ibyo rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Bwana Faustin Nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire ariko ntiyitaba telefone ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye umunyamategeko twavuganye nawe utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza
ingaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyarageze ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranywe icyaha bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka ariko kitarageze ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyarageze mu kugena ibihano nabwo bikaba byashoboka ariko byagira izo ngaruka
mumboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwa na Jean Baptiste Karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyo Nsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera
aravuga ngo ni jeunesse ça seigneurera roi umusivile umuntu usanzwe profane umuri tereri nka Karegeya iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana nta rindizi ndabihanirwa ngabibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho iyo suru uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u Rwanda
mu isesengura rye Karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego
amahirwe nuko cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu ntiba barahise bamumanika iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramurike niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho ubundi cyakagombye gukorwa mu kuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerere hanyuma biriya nabyo bikaba n'ishuma n'izihe ngamba zafatwa
hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye ijwi rya Amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha ataregewe byongeye kimaze imyaka ibiri gikuwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda abo barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa Ishema TV atashushoje ku kuba amategeko yarahindutse baravuga ko Cyuma Hasani atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yari agifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari kwakabaye itegeko kandi ihamara kuburana adafunzwe icyakora kuwemeye kumvikana akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka ari nayo mpamvu ubujurire bwaba bwarateganijwe kumuburanya utanyuzwe n'icyemezo
mu by'ukuri umucamanza nawe ni umuntu niyo mpamvu haba ari inzira z'ubujurire itegeko rero rizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanya utakishimira icyemezo
ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru mu gihe umunyamategeko Gatera agashobana na Niyo Nsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere ku byakozwe n'umucamanza muhamya icyaha kitari mu mategeko kuri Karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye ku washaka kugira ibyo anenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda
atanze icyuho cyo kukweshoninga sisitemu judisiyare yo mu Rwanda atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye Cyuma bahise babona ko koko arengana nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho ça c'est un scandale judiciaire
ku rwego rwa mbere umucamanza yari yagize umweru umunyamakuru Dieudonne Nsenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yari amaze mu munyururu umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gutambamira ikirwa mu bikorwa by'imirimo yategetswe kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu ejo gihugu cy'Amerika i Kigali.